tunavyo kalisha. Kama uwezi tafuta kanisa, mana huku ndo kubaya kabisa. Huku ndo kubaya kabisa. Oya we, 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 oya we. Sisi tupo kazini we upo natuwa maoni, muda wa mesabu uko wapia tukuoni. Maisha dala dala umebaki kituoni. Sando nini? Oya we, 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 oya we.
Yeah, rap commando busy. Green City represent, I better take it easy. Don't mess, usipime no mapande easy. Ni fedhea itakupata leza kwa machizi. Mana upendo toka ghetto wauni tulikosa. Tabasam shobo shobo kwetu ni makosa. Ni kuhaso na kustruggle macho kwenye pesa. Na Jumapili ni maombi muulize mwamposa. So sidato naponeo na business na shine. Ni kute counter so kinyonge ni glass of wine. Cheki mambo, cheki picha, kila kitu fine. Na ladies wananita Mr. Valentine. Yeah, ni rap science na so politics. Na vyo panga hii mistari waweza sema bricks. Hawazi some, hawazi lewi zangu tactics na characteristics. Upole wangu kama Mr. Fring Gustavo. Na wasoma na wenjoy hawa hamnazo. Pumzika pema tutonana kamanda mawazo. Huku bangwa kuna jipya kila kitu tozo.
Nani kweli nani true true story. Wanangu wote kwanza pole. Hakuna bingwa bado ngoma sare. Hadithi zao zile zile.
Yeah, nigga busy is a ball player. RP Obama yeah my nigga nkwe. Game fresh ila lefariza wako fair. Watoto wa kiume bila nomo anatangazo mbea. It's funny bro, deep down kweli inauma. Na kuna wakumlauma na ajira kuna. Na wengine ni washikaji hata kwa taja noma. Maswali kibao unajiuliza ni aje u. Sometimes asira mpaka I wish niwe kivyangu vyangu. Kama dili chapa kazi bora peke yangu. Labda ndugu zangu, Mungu wangu, vitu vyangu na mitungi yangu.
Natakoma mbona sana tena kweli noma. Ni kushona kila kona na utatafutana.
As long as I'm here tena I swear shuguri bado nzito. Ni vingi tele mtajionea mana washakata upepo. Mbiasiri namba moja kwenye rap.
Deal.
Mbiasiri pia ni noma kwenye trap.
Deal.
The hip hip the hot we don't stop.
Deal.
Natumalize sasa ngoma chop chop. Yeah all the time. God is good on a tabasam kila time. Kwa kwenye mood wape salam ni lunch time. Kwa wana mood biriani tam vitam tam. So makusud kutesa kwa zam. Tikadi kama Pablo ile kidrag dealer. Misi fake mi halisi yani tatu bila. Mulize nature TMK ama mkubwe fella. Na kwa hizi bars nenda wote peponi masela. Wanajuliza mi ni nani what I look like. Ni binesani nani nami nipo site. Kateni simu sio utani tawa Iron Mike. Matembezi ya burudani yeah we call it
high. Tunavyo kalisha. Kama uwezi tafuta kanisa. Ana huku ndo kubaya kanisa.